kusese nga toli mukujju kujju tebawulikika nga kuyimba na kuyimba yimba olukeremete lw'omubali amwe tujjidde naffe twenenye ne mwatuma baatubuulira mbululi emiziki egyali gyakabi lwaffesita ebyuma weebiri lwaki tetubapangira emipya ekigunda leero kyenkubye oba giyita engoma y'ekikere dokita tikona ku solo atomalebe sekunde abafa bapapa nabo saate tebakola nsobi fenne kkubo lyerimu era olukedde lwobala kale abakyasa mwanguwe ab'emikwano tubalike abawulira obubi nga nnyimba bamba mumwesembeke matu abankubira ddala ennoga amma abammatira temuddiriranga neetaagazi bugugawone baasitadduka ekibabwaze olukaggeera nga bulijjo yakubasa omubali bantu bange muwulira ate guno ngalongala abaami n'abakyala n'amabujje gonna nange kansaakanye sinatabukwandoga abanjogerera obubi n'abanjagaliza okufa omukisa mpewo olwampaka ebyensi bwe bityo mmanyi mwalyoka ne mundima mu nnyanja mwanyamba n'enjiga okuuga gasajja gandima mu nnyanja naye gannyamba n'enjiga okuuga zenneewuunyisa nnyo abantu be nnayamba duniya eno nabajja mu budukulu mugagatta gagudde embege nenneegabangula zino ngoye n'eshirinji enkalu laba bwenjanjaluza ekiraalo ky'obukokose b'ewaka abantu abo baakagwa ensoni tebajjukira ebyo byenkoze beemugunya bukoko obwensibye ne beza n'obwenkulumu bennayamba waalu abaali bafiira mmigwa banzitattana tuddeyo ku kayimba kabasuddeko eyayimba nti abankusere abankusere ab'okukyalo bunkusere bwegenda mu maaso obajune bootalina nabw'oyita okutongana nabadde mbentayi kantojja ekintu kyange badda ne kubampagira ne bawuubanya nga banzigeko lumu bampita n'omuguga yumba lwakuba banjeeguula badaawadako yanje vuna mbo nnyimba bikyavuma n'okuvuma nze siri muyimbi wa mikolo bwe mba nnyimbira ye tansasulanga naye ki ekitunene ŋŋanya ng'embwa z'eggobe bye bituganye n'okukuleeya empiiga n'empiiga tezimba kyalo muzunge nnyo ne fitina lumu mujja kuwulira kamunguluze tusula n'abalabeka tutambula ne bambega tuteesa ne bayuda kwana bakinumira nkuyi zombi tusola n'abalabeka tutambula ne bambega tuteesa ne bayuda kwana bakinumira nkuyi zombi babi bw'oyimiridde otyeyo ebyagwawo byalyoka ne bigwawo n'embagwamu bakyali abantu baffe abo beebamu naawe betuyamba okufa ekisa sikugambye okireke ofuuke watima nfuna zo masikini ozijune ezazaalibwa nga ngete byebijja bituutira anaabiwangula tabidduka ate omuzira ava mu ntalo fubanga nnyo n'oba n'abalabe bakuyamba kuva ku ziro nga nze bwe nnali ofuuke na hilo aulira endongo ya hilos ne bwe weegumye eggonzi ekiwato egenda okugwa mu basibe bajja kutoloka eruzira n'ekigo abalwadde emulago babagenda kwesiibula obalabe awulira engoma y'ekikere ne bw'ogiyita enguliko sadida obunkenke bwennyini nnyini okufaanana kaswamye ka viza guno ne bw'oba tonjagala waakiri ojja kwagala byeggambye tusula n'abalabe eka tutambula ne bambega tuteesa ne bayuda tukwana bakinumira nkuyi zombi tusula n'abalabeka tutambula ne bambega tuteesa ne bayuda tukwana bakinumira nkuyi zombi yagala nkuŋŋaanye mu byenzize ennyumya ate olwo nkomeke buli lw'oba n'emiziziko gy'osisinkanye mu by'okola manya nti olwo oli mu kkula naye ate tobitonnowaliramu byonna ddunda yagera totengulwa abo bajeguka bwefuuka eyaggala amatu bitayizibwe nga by'otawulira sebaggala miryango kyokka ne beerabira emyaganya sebingumya ku byantoko bonge bya geresebwa omukisa mpewo olwa mpaka gwone bwoggalawo tokubulwa okuyita muwamma abalumu bangenye mugende mu maaso mwegete ntegeeza abaagala nsiraane nti mugende mu maaso mwegete ne pulaani zammwe zesibe nga munoonyereza nze byenkola lwaki mbabuuza otulo bwe mutamanyiiko najye nava n'amatumbi mukekejane muyiya byempumba byatike katonda gwe mulwanyisa nga namusindika dda mu ntalo zange yabbatuuza kwegolola n'ebyantanantana mbiboogezi akonde gonde bene alyoka alamula obuganda bwonna busula n'abalabika.